ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ngikubingelele ngikwamukele futhi engosini yethu e-fresh ngengosibonelo PT Ngema ongumlomo kaBenedict Dimet we-Christian Networks. Ngisafuna ukumbona umuntu okuthandayo ukuqondiswa, othokozayo uma kunomuntu ovese amdozele eceleni amtshele ukuthi uphaphalazile la nala nala kuwena. Abantu abaningi abahle abangabayiqondisayo, nami ngibala lapho. Ndlela thizeni sinale nto yokuyincoma kwesikwenza kangcono empilweni. Ake ngifanekise ngami, muhle kakhulu ekuvukeni ekuseni ngibe semkhulweni nenkosi ngilungisele ama-devotion. Kodwa iqiniso ukuthi akekho noyedwa o-perfect. Nami nginobuthaka bami njengoba nawe unobakho. Kwesinye isikhathi unkosikazi wami uyangikhuza angibonise. Kwesinye isikhathi abaholi beministry engisebenza nabo babe nembono ehlukile kweyami, angingabazi nakweyakho impilo kunjalo. Bakhona abantu abakwazi ukukubizela eceleni bakuqondise. Ebese futhi uNkulunkulu ukhona naye kumaHebheru 12 verse 10 no-11. Ngokuba bona kambe besilaya insuka njengokubona kwabo, kepha yena kube insizakalo size sithole ukuhlanganyela ubungcwele bakhe. Ukulaya konke okwamanje kungathi akusikho kwentokozo, kepha ngokosisi. Kodwa ngasemumva kuyabathelela isithelo esihle sokulunga labo abahlakahliswe yikho. Cha, asikuthokozeli ukuqondiswa noma ngabe okwabantu noma okuvelezolweni. Kodwa izithelo zokuqondiswa zinkulu kakhulu okufanele sikumukele khona kunjalo. Yebo, noma ngebe mnandi kumuncu, kodwa ngenxa yezithelo ekugcineni it's worth it. Njengoba usomabhizinisi waseMelika uJim Rohn wake wathi, sonke simele ukuhlupheka okukodwa kwalobu buhlungu. Ubuhlungu bokuqondiswa kumbe ubuhlungu bokuyisola. Ukulaya konke okwamanje kungathi akusikho kwentokozo, kepha kungokosisi. Kodwa ngasemumva kuyabathela isithelo esihle sokulunga labo abahlakahliswe yikho. Ukuyithola devotion e-fresh suku zonke sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.